You're with SBS Radio.
Iyadoo asbuuca siyaasaddu soo dhammaaday, madaxa wadahadalka ee dowladda federaalka Matthias Cormann ayaa lagu qasbay inuu aqbalo inuu ku guuldaraystay mid ka mid ah siyaasadihii miisaaniyadda dowladda ugu muhiimsanaa.
Despite our best efforts to secure majority support in the Senate for our proposed business tax cuts, we have not yet been able to secure.
Inkastoo aan aad ugu dadaalnay inaannu u helno taageero aqlabiyadda Senate-ka ah, canshuur jaridii shirkadaha nooma suuroobin inaannu helno taageerada aynu u baahnayn. Waqti dheeraada ayaan u baahanahay si aan ugu qancinno saaxiibadeena Senate-ka ee xildhibaanada madaxa bannaan. Dowladda ayaa ku guuleysatay inay mariso sanadka canshuuraha jaridda dakhliga dadka soo gala asbuucii la soo dhaafay, waxayna rajaynaysay inay guulahaasi sii wado oo ay mariso canshuur jaridda shirkadaha oo tiir u ahaa siyaasadda canshuuraha dowladda. Laakiin Matthias Cormann ayaa sheegay in dowladdu ay qancin weyday sanatarada muhiimka ah sida Pauline Hanson oo ah madaxa One Nation inay taageeraan siyaasadan. Sidaas oo ay tahay, iyadoo la filan karay in mucaaradka Labour-ku ay guul ka sheegtaan arrintan, asbuucu wuxuu ugu dhammaaday laftigooda iyagoo difaac ku jira. Asbuucan hortiisii ayuu hoggaamiyaha mucaaradka si lama filaana u sheegay hadal ahaa inuu canshuur jaridda shirkadaha ee dowladdu ku dhawaaqday uu ka takhallusi doono gaar ahaan shirkadaha sameeya lacaga gaaraya 10 ilaa 20 milyan oo dollar. Ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa ka faa'iideystay hadalkaasi, maadaama hadalka Bill Shorten ay xataa xubnaha xisbigiisu aysan horey ula socon inuu ku dhawaaqi doono oo aan la soo marin madaxda xisbiga.
Every business knows that Labour is a threat. It's a threat to the business. It's a
ganacsato ama shirkada kasta waa ogihiin in Labour ku khatar ku yahay. Khatar ayuu ku yahay ganacsatada, khatar ayuu ku yahay shaqaalaha, wuxuu khatar ku yahay qof kasta oo ka mid ah 4.8 milyan oo Australiana oo shirkadahaasi ka shaqeeya. Labour-ku wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhana ganacsatada iyo shirkadaha. Qaar ka tirsan madaxda sare ee Labour-ka ayaa difaac galay, iyagoo isku dayay inay difaacaan sababta hoggaamiyahoodu uu u ballan qaadayo inuu canshuuraha shirkadaha kordhin doono isagoo aan xisbiga intiisa kale la tashan. Laakiin ku-xigeenada hoggaamiyaha xisbiga Labour-ka Tanya Plibersek ayaa sheegtay in codbixiyaashu ay tahay inaysan la yaabin arrintan.
Honestly, we have been clear all the way along that we do not support tax.
Runta haddaan inii sheego, weligeyo waanu caddayn jirnay inaanan taageerayn canshuur jarid loo sameeyo shirkadaha waaweyn. Bilowgiiba waxaanu niri waanu taageeraynaa canshuur jarid loo sameeyo shirkadaha ay soo galaan wax ka yar 2 milyan oo dollar sanadkiiba. Labour-ka ayaa wajahaya 5 doorashooyin gaara oo muhiim ah bisha soo socota, iyadoo isbeddelkan dambe ee siyaasadooda canshuuraha shirkadaha ay dowladdu u isticmaali doonto inay codbixiyaasha ku cabsi geliso in Labour-ku uu yahay xisbi aan midaysnayn oo siyaasado kala duwan wata. Dowladda ayaa dhanka kale ansixisay sharciga faragelinta shisheeyaha shalay oo Khamiis ahayd. Waxay soo rogtay isbeddello ballaaran oo lagu sameeyey la dagaalanka argagixisada iyo shuruucda la dagaalanka basaasiinta ajnabiga ah. Tan ayaa imanaysa iyadoo madaxa Australia ee shirkadda weyn ee isgaarsiinta oo China laga leeyahay Huawei uu difaacay shirkaddan isagoo ku sugan magaalada Canberra.
For some Western political and business leaders, the rise and influence of China is just not easy to accept.
Qaar ka mid ah madaxda dhanka siyaasadda iyo kuwa ganacsiga ee reer galbeedka, awoodda sii kordhaysa iyo saameynta China ma aha wax ay si sahlan u aqbali karaan. Eedo badan ayaa loo soo jeediyey shirkadda Huawei, laakiin eedahaas midkoodna caddayna looma helin loomana hayo. Jaabooyin iyo baaritaano caalamka oo dhan laga sameeyey oo dalal kala duwan laga sameeyey waxaa ka muuqda taas beddelkeeda oo ah inaysan wax khalada shirkadan gelin. John Lloyd oo ah madaxa Australia ee shirkadan ayaa sheegay in dhaliilaha warbaahinta ee Huawei inaysan cadaalad ahayn, iyadoo shirkadani isku dayaysa inay qandaraasyo ka hesho dhisidda nidaamka internetka Australia ka bilaaban doona ee 5G-ga loo yaqaano. waxaa la filayaa in shirkadda Huawei laga mamnuuco inay ka qayb qaadato dhisidda 5G network, iyadoo lala xiriirinayo inay ku xiran tahay dowladda shuuciga ee China.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.